Abirina, ebyo byononya abirina. Azirina, sente zoyika Yesu azirina. Amulino, mubezo mwesimbu gwononya amulina. Gwe mugambe nti wano, na wano tata wobonya. Ngomutima guluma, nesanyu tofuna. Ngamanyi gabula, nesubi tolaba. Mugambe nti wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano tata wobonya. Abeerawo mu kiseera eky'amaziga go. Abeerawo olw'owe gwaka ogw'essanyu lyo. Yalemerawo lwe bakulekawo Yesu yasigalawo. Gwe mugambe nti wano, na wano tata we waluma. Ye Mukama era tuwulira ffe bwe tusaba. He's a faithful God, he never goes back on his promises. Ajirina, ansa jononya Yesu ajirina. Wekana kumanya nti Mukama oyo gw'osinza yasinga. Ng'omutima guluma, n'essanyu tofuna. Ng'amanyi gabula, n'essuubi tolaba. Mugambe nti wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wobonya. Wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wobonya. Ng'omutima guluma, n'essanyu tofuna. Ng'amanyi gabula, n'essuubi tolaba. Mugambe nti wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wobonya. Wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wobonya. Mugambe nti wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wobonya. Wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wobonya.